kwebiba omoyo ne gutira nyini kwe yakugaba mukama abamuke bava bagenda berokoza kino byonna bikomye olimba awo kabaka tandika mutandisi sekabaka mutesa yakisa mukono naye byeyakola byasigalawo yatulekera olugero lulungi kabaka wange kaweke ne yagenda naye yaleka miranga binirande nikika iti abajuba ne bamukaba kafeero ne basudde n'ekime katumba atulekera buyimba era tukira ne tuyimba maawo kati kino ekibuuzo kikyo okyali mulamu era w'oli bweyisa biki mu bulamu bwo ebirikola olugero lwo olese mukullo kibaba bwe balikolamu olugero lwo abaana bo balekedde mikwano ki olese mukullo kinnyabo oba balabe boolese kolakola byokoze tuyiza omukulogo olese mukullo kibaba bwe balikolamu olugero lwo abaana bo balekedde mikwano ki olese mukullo kinnyabo oba balabe boolese kolakola byokoze tuyiza omukulogo birabe naawe abaana bamunno b'otulugunya batalina musango olusi n'okuba n'osula olokaloka ate w'obuwa emmere obambi n'obulangira ne bukaba mukullo ky'obonyabo naba naawe wazaala abaana bo balekedde ntalo mpoza ate na bukyayi naye olese mukullo kibaba bwe balikolamu olugero lwo abaana bo balekedde mikwano ki olese mukullo kinnyabo oba balabe olese kolakola byokoze tuliiza omukulloko waliwo olugero olubi waliwo omukululo omubi gw'otasaana kuleka mabega olugambo omukululo omubi omubbi kibi omulogo mawulire mabi tegasaana kuleka mabega obunnanfuusi kibi nnyo obulyake mukululo omubi tukuleka obamalaaya kibi okuba n'enkwe kibi okutta banno kibi bw'oyagala bugagga naye kulabudde olese mukullo kibaba bwe balikolamu olugero lwo abaana bo balekedde mikwano ki olese mukullo kinnyabo oba balabe olese kolakola byokoze tuyiza omukullo gwo olese mukullo kibaba